Menikolea pezi lako, I love you my dear.
Masawut, Kenyan boy.
Mekamilika we mtoto, na pupa mia mia.
001,
unanipa mahaba ya moto, moyo naridhia. Unanipiga mabusu wenzako, hadi na shangilia.
Na sitochoka kukuambia,
I love you Carlo.
Kamume lipaka paka ina kwa majina, ukiniita moyo wangu nazizima. Wekichuna uzuri wako fano wea una, na vyo kupenda balai kama we sijaona.
Mashallah, napenda zako dimpo dimpo, ukicheka unavyonga, una hata pimpo pimpo kisura. Ewala, akukosea Mola kikuumba. We Carolina, we Carolina mama.
Sinaga uongo, mazima nimezama kama jembe kwa mpingo. Napata sikitiko napo kukosa kidogo. Oh mama, cause I love you Caro, Caro.
Enduka leo tulicheze rumba
gogo, gogo.
Tukiswing na muziki bomba
ya kile.
More vibes at NigerFavorite.com.